masikio yangu, hakuna mwingine wa kuona. Kwenye macho yangu, nibebe, nibebe, ani nishushe mabani, ah, nigege, nigege, mikwako tabani. Nikwete jina gani baby, anbu mon amour. Mi amor, nikwete jina gani mabubala zizi mon amour. Jina gani mabubala zizi mon amour.